Shanti.
Lion vibes on the track.
Moment of silence. Balkia na bonga ni Queen's bitch. Wenga me try kuni link. Busy na dinya the game with a big dick.
Moment of silence. Wanyamaze nkibonga wa zip lips. Wenga na try kuni link. Busy ni mekalia throne ni Queen's bitch.
Who dat? Alipata bola kapura. Alishika wenga kafura. Sayako yada na form kusurura.
Hey, who dat? Alipata bola kapura. Aliwasha ndop kupurura kasundwa. Sayako indaji ya surwa.
Sezi ku mention. Ini connection bwana, waliniona kanita new kama sign kona femi wanasema ni bwana. Hey, shantu kupiwa, ulipote ulishika maziwa. Doba nilit marijiwa, mademu wanatesa kwa ring na nipiwa. Gisena na togi kuyo, kikitem kini puyo. Nongeza gia, heta kalia, best known nani huyo. Na ukumbuke jina, girl dem lit na manane rapping. Na switch lens overtaking, nalikicheki nyuma josi wa cheki. Moment of silence. Malkia na bonga ni Queen's bitch. Wenga me try kuni link. Busy na dinya the game with a big dick.
Moment of silence. Wanyamaze nkibonga wa zip lips. Wenga na try kuni link. Busy ni mekalia throne ni Queen's bitch.
Who dat? Alipata bola kapura. Alishika wenga kafura. Sayako yada na form kusurura.
Hey, who dat? Alipata bola kapura. Aliwasha ndop kupurura kasundwa. Sayako indaji ya surwa. Mbona ko inshoki ni gifted skill. Tuko locked in the streets for real. Ndiyo fike place yoni made plus Jill. Manager ni kusil them deal. Ripped out jeans na crop top topo. Sling ya kunda na su stoko. Instant hits ma DJ wako na options. Zona nga mambili that we don't know. Come for the queen and you better not miss. Usipost the new trends to delete. Toka chiko ni west and your hit. Top ni kwa loan ni mekalio seat. Uno na mkumbuke jina. Girl dem queen kasarani rapping. My own lane bila breaky. Na nikicheki nyuma josi wa cheki.
Moment of silence. Malkia na bonga ni Queen's bitch. Wenga me try kuni link. Busy na dinya the game with a big dick.
Moment of silence. Wanyamaze nkibonga wa zip lips. Wenga na try kuni link. Busy ni mekalia throne ni Queen's bitch.
Who dat? Alipata bola kapura. Alishika wenga kafura. Sayako yada na form kusurura.
Hey, who dat? Alipata bola kapura. Aliwasha ndop kupurura kasundwa. Sayako indaji ya surwa.
Sira isi kushika mamundo. Queen's bitch ota willi mayuro. Blessings na chidadi yangu. Guron kasi kukuku wa tesa na uno.
Usitenta kublack maburungo. Kona kiss to the game kona viungo. Industry wanga bem kona dumbo. Mean their mom na walea ama newborn.
Future iko bright kasola. Ama fans ujifanyo na bonga.
Ebo wa show vile side tunasonga. Kila day tuko wax tuko mboga.
Day and night tuko east tuko focus. Wale zanga na pupo kachoka.
Usaniina wenye wanadai kuomo.
Believer, beggar, no coca. Moment of silence.